wababiza bonke unowa wabakheli nqanawe washo wathi mbuyeza
Hallelujah.